Kila match tuna score, check your mad flow, rap slow, movement still at go. Tusha declare war, nigga. Since before tuna raise the target, kill evil agent, disappear now. Round the hini fire, tuna tetemesha East Africa mpaka Ulaya. Wanna show respect cause tuko higher permanently. Military mind underground tuko inspired definitely. Tuna rise game bila hope, tuna pass bila worst, tuna trust God. Kila hatua ni bidii, tukipewa chance tunafanya mambo venye inafaa nigga. Hatubaba iki, tunajamini ndo maana tuko fiti. Physically fitness, brain ziko active, powerful creativity. This is hip hop. Yeah.
Hey 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 hey.
Kama una feel hip hop.
Say boy 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 boy.
Kama una penda hip hop.
Hola 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 hola.
Kama una feel hip hop.
Yela 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 yela.
Kama una penda hip hop.
Say hey 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 hey.
Kama una feel hip hop.
Say boy 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 boy.
Kama una penda hip hop.
Hola 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 hola.
Kama una feel hip hop.
Yela 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 yela.
Kama una penda hip hop.
Yule teacher mitaani merudi kuwapa lecture. Sauti juu angani nafika kila sector. Siwaoni jukwani mindo kama mentor. Tunatoa ngoma kali zinaishia kuvuma ghetto. Kwenye vichwa vya habari wanasoma ya kesho. Ajapo rapa mkali wanasema ye ni special. Yaje yule mnyama tara na mweka ya chini lebo. Bila kulabu kubwa MC naziuza copy. Nafunza grama ya lugha wale wajao softy. Nimevamia mbuga waoga na kunja dogi. Game naiburuga na zama ndani sitoki. Wale wadunga dunga na odeli wa koloji. Mwajuliza maswali majibu awape nani. Kwa kasi ya mistari upesi nafika ngani. Kwa shibata iyo mambo live umtaani. Hii ni real hip hop. Tune feel hip hop. Tune piga non-stop. Hii game ya rap instrumental boom bap. Andem ya mtaa imekuwa ghetto riders. Tuna make chapa tukipanga hizi bars. We are real talented. We are not most wanted. Check the difference who will be suspected. We gas.
Yo, yo, yo. It's a real hip hop.
Again and again.
Hip hop is alive. Hip hop's not dead.
Zuka true.
Zuka. Yes, yes, yes.
We bring back hip hop.
Yes, yes. In hip hop.